ukhuluma kulula kodwa kwenza kunzima. Yesikaleni kwantombela yilasi yohlangana khona. Siyekuthiwa bayakhuluma,
kuthiwa
bayakhuluma lawaphi
masingekubaba abaphinde sesikhona.
Kuthiwa bayakhuluma,
kuthiwa
bayakhuluma lawaphi masingekubaba
abaphinde sesikhona.
Namhlanje nasesingangabo
abaphinde sesikhona.
Namhlanje nasesingangabo
abaphinde sesikhona.
Sizwile kuthiwa bayakhuluma,
kuthiwa bayakhuluma labaphi masingekhona abaphinde sesikhona.
Don't get me wrong.